sitawanya dozeyo oyo yanga nokukucha byonna sente we siri tujuranga bisirikirwa ngereri nyaliyo ebyo byo biba byama nange jendi nomwita kama
Gawali ebisikirwa oyitimuke obe muganzi kuba oli mugonvu omuyonjo omulungi ate omutefu toyomba so tolwana tovuma mu nju mpagosoza tebalikusanga kyoboba kine muntu wange kambenga naawe oli mugonvu omuyonjo omulungi ate omutefu toyomba so tolwana tovuma mu nju mpagosoza tebali kusanga kyoboba kine muntu wange kambenga naawe. Gero chengu wa okoma Mumu kwano kuno Tujia kuchakalira new paradise Eye masindi Njagalo bere mirembe Uyagale tewali agana Chukira kama ke wampagika Wamara yota mubi Gana, chukira kama ke wampagika, amara yota muyona, we mugonvu, omuyonjo, omulungi, era omutefu, toyomba, era tolwana, tovuma mu nju, kyoboba soze, tebali kusanga, kyoboba kine. Wange kambenga nawe toyomba tolwana tovuma muntu mpagosoza tebali kusanga kyoboba kine muntu wange kambenga nawe gwe mugonvu muyonjo omulungi era omutefu atayomba atalwana atavuma muntu mpagosoza tebali kusanga kyoboba kine muntu wange kambenga nawe.